Na mavu matone ubavu Ila kumbuka no maneno love yeah, yeah. Kitana nivunya chaga jifanye son vivu oh, oh. Ila kumbuka no maneno love yeah, yeah. No maneno love Nataka no ape makavu Hata wana wivu vipi ukiwa una pesa watamvua kwa nyavu Kuwa msikivu Pisikaleta kimaneno Anataka mtonyo No hawe mtuli Kiwa na mapene Utapata wembamba na wanene Utawadogo dogo na wajane Utapata wachina wajapane No money no love Yeah No money no love Yeah yeah yeah
No money no love
I told you Migodi imetema Squeeze wanaongwa paka maji mama No money no love Squeeze mke wako anachukuliwa Na unapewa pesa na unatulia Na ndio kwanza unakuwa chawa Eti boss tajiri au nabaya Boya masela hey. Squeeze pila hela so msela hey. Tutapurwa paka na maboya hey. Tutahua tutakwenda